They call me Demetrio, ombi langu Yesu, uniguse Bwana. Ombi langu Yesu, uniguse Bwana, unifundishe Bwana, bila wewe mimi siwezi yo. Unapogusa wengine zisitupite Bwana, maombi yetu yasikie, sadaka zetu zione, hata hayo mengine tunaomba kufanyana, ili wengine wakujie, hata wawe wanena mawe mbamba, wajue kweli Baba Yesu pi Yesu wa Abraham. Vilio vyetu wavijua, Mungu wangu, wangu, wangu.
Wewe, mimi siwezi. Bila wewe, mimi siwezi.
Ombi langu Yesu,
uniguse Bwana.
Ombi langu Yesu,
uniguse Bwana.
Bila
wewe, mimi siwezi.
Bila
wewe, mimi siwezi.
Yesu Abraham, vilio vyetu wavijua.
Watazame wanafunzi wale, wamechoa wajezi, wanasoma ila wapati kazi. Jitokeze Bwana Yesu, nikumbuka yale ya kale, ulivyowaeka wanafunzi wako wazi, waende washushe nyavu zao. Yesu walitambua kweli Baba upo. Naomba taifa langu, ikifika uchaguzi, vifo vingi twaviona, Bwana wetu jitokeze.